najongea kwenye ulingo wa mapenzi na kimia zote kwa zote najifungua chote ya mapenzi nimefungua. Nimedabwalika sipati tabu. Oh, tabu. Maajabu, nimezoea wala sina ghadhabu. Kama moyo twika kana feel vibe. I don't know, I don't know, ila I'm solo. I'm solo. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.
Nipo free to be single, so sweet. Niko free to be single, so sweet. Ah, mashallah. Yalisha pono majira. Roho kwa tu imejavura. Kufa kwa jana kulaya. Taratibu, gonjwa langu lisha pata tabibu. Nimedabulika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu. I don't know, ila I'm so lonely. I'm so lonely. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely. I'm so lonely. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.
I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.